kutongole bebi okwerinda kyaddaaki bino n'omwana w'emyaka omukaaga EMP Rate Mwesigye ono kigambibwa nti yabadde abuziddwawo ng'ennaku z'omwezi 12 leero 19 kitegeeza abadde amaze wiiki emu z'ennaku 7 ng'abuziddwawo yatwalibwa mukozi
mukozi
owewaka ate nno musajja
Shamba boy
nuno simuwala omwana ono yabuzibwawo okuva mu divisioni ye Kawempe ajiddwa ebisukuma mu munisipaali y'Nansana district ye Wakiso. Ebyakanoonyerezebwako biraga nti ennaku z'omwezi 12 sawa zaalinga 10 awo mu kitundu ekya Ddungu Kawempe mu district ye Kampala mucunguzi David ono yali mukozi awo kwaga amaka aga Dr. Mwesigye Emmanuel yavaawo n'omwana Mpire Mwesigye Abraham mutabani wa Dokita Mwesigye Emmanuel namutwala ku kifo ekitamanyiddwa kakati omusango ne gutwalibwa ku poliisi munnange ate gwe bakubyeko omwana wo bwoyina ogenda ku poliisi okunoonyereza n'ekikwekweto ne bitandika nga bagenda basinzira omanyi waliwo obutambi obadde bukolebwa obwa TikTok
yawamba ataakola obutambi
kakati nga basinzira ku butambi obwo basobodde okumanya wa gye yabadde ne bakola ki
mwana ne bamununula
omwana ne basobola okumununula kubanga mwana muto ne bw'oba nga obanja tolina nsonga lwaki oba otwalamu omwana kati omwana bagenda kukolera ki era bategeeza nti oyo omwana twamufunye agenda kuweebwa bazadde be oluvannyuma lw'okwekebejjibwa omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala aliko byatunyonyodde ku nsonga eno ey'omwana
Preliminary findings indicate that on the 12th of this month at about 4 p.m. in Ddungu zone, Kawempe division in Kampala district, Muchunguzi David, who was employed as a shamba boy by Dr. Tumwesigye Emmanuel, left with the victim, returned to Dr. Tumwesigye Emmanuel to an unknown destination and failed to return. Through analysis of the suspect's TikTok videos, security agencies were able to trace and successfully recover the victim. Efforts are ongoing to apprehend the suspect. The child will be handed over to his parents after undergoing a medical examination.